Yeah. Yeah, yeah. Watch. Yeah. Mini sini anafaa kuona deputy, pedi wako anajua nina pedigree. In fact unafaa kuona smama ni keti, gavaita sanya hata mamadha vibeti. Mwizi hata kuibia walenjo kidedi, mwizi anapunguza jama kidedi. Hizo ndo vitu marapa watemi, kwa makariani panganga na deni. Hakuna mdo nasemo kweli, watu analipo mapeni. Kwa mavela na wana makaveli, ini msomo fika people daily. Mengaria watu for long, paka sena boy na boss. Ampako umeanza tu kulong for watu nangaria iku up hizo throne. Nasikia zimekaliwa swangi kwa zone, na kwanga kwa kaliba flani ya foma. Yezi matiwa na joita kwa long kabla mumachua. Msini try me na jijua, risasi ya simamishwagi na kifua. Kisasi ya ilipishwagi na ratili, na kama customer flani ya nasumbua. Mina jijua, nime confirm. Mina jijua. Mitazi metiti, mina chafua. Zao ziko down. Situ kutua. Mitazi metiti, mina chafua. Sema saa watch, ndo vile nasikia. Watch, ndo vile nasikia. Watch, ndo vile nasikia. Sema saa watch, ndo vile nasikia. Watch, ndo vile nasikia. Watch, ndo vile nasikia. Okay, you see, only what they let you see. Nine advice see matusi. Don't fuck up to your ganji. Don't act like you're so holy. Judgment yako ikuponyi. Ukiomoka asubuhi usikosha sota by jioni. Mina slota microphone. Go missing I'm neoni. Nikinyamaza jua ni kupromising katigoni. Been polishing skills of mine ni astonishing kamilioni. Na inakaungeka mjinga if you were wishing failure on me. Yeah, mauraru atatu jatuna. Ngata gari yangu inakunyo. Defense na attack na chituma. Guaranteed low back inakuma. Kame satiuna, asi na tuma. Plus una kiuno, adi na juma. Umetisha and I'm sure you know. Waitisha mpaka wa jam. Na ibit ni ya my nigga Sam. Yeah, drums ako zinakubali. Pia roo yako inakubali. Iflo ina uhodari flani. Uonangi mtani, ndono na nani hapo ndo daktari. Dere wa trailer tagonya Ferrari, amen. Mina jijua, nime confirm. Mina jijua. Mitazi metiti, mina chafua. Zao ziko down. Situ kutua. Mitazi metiti, mina chafua. Sema saa watch, ndo vile nasikia. Watch, ndo vile nasikia. Watch, ndo vile nasikia. Sema saa watch, ndo vile nasikia. Watch, ndo vile nasikia. Watch, ndo vile nasikia. Nime confirm. Mina jijua. Mina chafua. Zazi kutua.